Kgotsong, lebitso la ka ke nna Team Pakathi, molekgotla wa DA ka hare ho Mantsopa Local Municipality. Democratic Alliance ka hare ho Mantsopa Local Municipality e batlana le boikarabelo ka mora hore Eskom e tshose ka hore e tla itima motlakase ka April ka di-2 ha Mantsopa o sa ikamahanye le leano la ho lefa mokitlane wa lona wa Eskom. Eskom ya supa hore Mantsopa e laetswa monyetla ke treasury, ke lefapha la treasury, hore dimasepala tsohle tse nang le bothata bona ba mokitlane ba Eskom di kene letsholong kapa leanong la debt relief program e leng hore e tlisitswe ke treasury. Mantsopa ke e nngwe ya di-municipality tse e leng hore ya ikamahanya le leano lena. Ka di-3 tsa November 2023, lekgotla la tsamaiso ya motse le le labitswa hore le tlo mamela taba ena ya debt relief program, mo e leng hore lekgotla la tsamaiso ya motse le le lang ka bohato ba hore municipal manager a fuwe boikarabelo mme a kgutle a tlo tekela khansele hore na leano lena la debt relief program le tla tsamaiswa jwang. E be jwale hore khansele e re ka kotara municipal manager o tlamehile a fane ka ripoto ka hara khansele kapa ka hare ho Esco hore na le tla tsamaiswa jwang. Ho fitlhela ha jwale khansele kapa Esco ha e soka e thola ripoto eno ho tswa municipal manager hore na e tla tla e tsamaiswa jwang taba ena debt relief program. Sena ke sesupo hore Mantsopa ha ikemisetsa ho thusa baahi kapa ha ikemisetsa ho qeta mokitlane ona wa Eskom.